아이오
Sina utawala Kitu kidogo kifanya kosa msala Usipocha vyombo kajue pa kwenda kula Nikipata upenyo naenda kuzulula Mikuna siku nichele warudi kulala Nikapigwa mifimbo kibao mibakola Lakini shule siku ipenda nilipenda muziki Wasindikiza wenzao tulikuwa gando sisi Hoya mwenenu chule siku venda nili venda muziki Yani wasindikiza wenza oturi kuwa gando sisi Ulo soma nae ukimuona mshikebega Yani ukimuona mshikebega Ulo soma nae ukimuona mshikebega Ukimuona mshikebega Ulo soma nae ukimuona mshikebega Hoya we mshikebega Mitoto akili zao mgando Mama nalianja Yenyewe inawaza bando Kuna mitoto akili zao mgando Mama nalianja Yenyewe inawaza bando Mitoto yefumbil Inajisha uwa Ukipiga mziki mpaka t-shirt ya nafua Toto yefumbil Inajisha uwa Ukipiga mziki mpaka vijola nafua Weta man Fuma macho na usijia ukaota ndoto mbaya Fuma macho wa usijia ukaota ndoto mbaya
Patrick,
where one and good
I know. It's 10 o'clock.